Mwese kwenye kile kama masaba kwa kani na President Joe ili kakuta mseveni. Ano masabala. Yeah. Bambu langile King Zora Binike. Yeah, we run. Ageto you see that. Representing straight up. Yeah, for Mzei.
Ashiri wo. Mzei Museveni. Tukoro takitika inizi. Mzei Museveni. Pala la bali kubiawe. Mama lembuka. Tumupe fasi. Mzei wakazi.
Ashiri wo.
Mzei Museveni.
Tukoro takitika inizi.
Mzei Museveni.
Pala la bali kubiawe.
Mama lembuka.
Tumupe fasi.
Mzei wakazi.
Museveni, aha, yesu mani yenga yowe ni kakuta Museveni, hey. Ashiri wa ashiri wa ashiri oba mani baba mani alaku wakira. Ushiri wako shiri wako shichenda, hey. Kino ba kira gire protect the gays. Chuni chuni
Mzei wakazi.